This is the African Music Mix on the Voice of America. Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Oh, And now, another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Sunshine for your soul, the African Music Mix on VOA.
masikini mfuasi mzuri wa madini
lakini alikufa Kongo
amarudisha lopotea akawapa tipa mbadala na adui mkubwa wa zina
lakini alikufa Kongo
najaribu kumjengea picha mshikaji lekalala ndani ya futi 6 namkumbuka mtana alipokuwa nakatisha na mara kadhaa maskani na washikaji ungemkuta singedhana na ngoma machoni alivyokuwa mwema mzuri mtana shati atawaza kabla kusema ibilisi wanjaza mwili daima alimcheze mbali tungi vicheche mineli hakuonekana kujali tazama maisha yake huzaleo na kosa lake kama alifunga kufuli katikati yenye tizake mkali kwa ushauri na saa leongea kuhusu mapenzi huku akipinga zinaa ungesema chagua kipindi angechagua nche panda nyumba aipendayo angechagua ya ibada tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani nadhani mimi najali wewe je kama alikufa kwa ukimwi jiulize alijali nini
hakuonekana na binti hakuwahi kuyasikia
chalizongea wote tulimgeuza shule na sasa bure kama tupo klasi vile akatwasa kusukusiana katonya kutwa minyana mtazamo wake na mama teri daima ulifanana hadithi ya maisha yake ilikuwa safi kama nabii hakuna aliamini mwisho mkaji utakuwa namna hii dawa sana kondom na kufunza kama ngaza vijarida vya ukimwi yendo alikuwa msambaza na maana alikuwa natoa bila zake kubakiza ama amekufunua mola naonyeshe miujiza siku zinakata tumboni nini kasoro afya yake yeleweki eti imeanzisha mgogoro lana liunda kesho mgonjwa na hatolea godoro alifanya kwa siri hadharani hakuna shahidi labda alivumilia sana mwisho kwa siku kambidi ama ilikuwa kama ajali kama alipigwa na radi hatuwezi sema na bado tunashangaa vipi vipimo vinasoma mshikaji alikufa kwa ngoma kwa njano huu ni mfano kwamba kimwi ni kwa wote wembamba na cheza sumo wazizi wema pia wamo na hauji kufuata kimo ungedhani uko salama kuzidi usalama wewe ungedhani kimu utogopa tamwacha mshikaji mwenyewe sivyo haufanyi utakavyo wewe unafanya utakavyo wenyewe hakuonekana na binti hakuwahi kuyasini mfuasi mzuri wa madini
lakini alikufa Kongoma
alirudisha lopotea akawapa tiba mbadala na adui mkubwa wa zina
lakini alikufa Kongoma
mshakili yanga kanga gani ulibebea siwaambii msiusie sisemi zipo mfungue sisemi mwache kwa wema ila ujinga usiendelee kwamba kila anayekufa kwa ngoma msidhani kicheche tuamini bado nwezetu msiache wagonjwa jifiche
Hatuna kika kwa Afrika wanatia. Tuswa nyeje pae, ha?
From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Congo Sinja, La Force Tranquille, Ben, Beni.
Mi wara upapa
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Oh, yeah.
Blended sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Ebenjiri kake mielo mabwana Aneno kate dranga kata Mata onjo dodo nyakiremo Ah, dara mielurua, mieluru Ey, tomati mielo nangwana wa Mielo nyaluni kali Nyaluni kali
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
African Music Mix on The Voice of America.
Des chaussures,
c'est qui sont trop.
Donner son cœur en amitié. Dans la vie, c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser. Dans la vie, c'est pas facile. Oh non, non, donner son cœur en amitié. Dans la vie, c'est pas facile. Mais oublier et pardonner. Oh. Mon ami, je sais, c'est difficile. Son cœur en amitié. Dans la vie, c'est pas facile. Savoir aimer sans jalouser. Oh. Dans la vie, c'est pas facile. Oh non, non, donner son cœur en amitié. Dans la vie, c'est pas facile.
Facile.